jamu ijuru inzira inziri jamu ijuru yuzuye vishi yuzuye vyose irimwe birusha irimwe bigora kuinyura mo biraruije irimwe birusha irimwe bigora kuinyura mo
mobira ruhije
ye biraruhije cyane
kuyinyura mobira ruhije
ye biraruhije cyane uzayinyura magomba kubayiranye amaraso ya Yesu akamweza de
mobira ruhije
ye biraruhije cyane
uyinyura mobira ruhije